نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تقبل لذات جيلة السنة يوبانجي لأذان كبانجي لك أذان كمي اندقى السنة تدعي لكيسا كو پا مفوندو نمبر 80 ndipo munthawi ino ndiloleni kuti ndiyambile pa mfundo yotsatira yomwe ndi mfundo number 9. Mfundo imeneyi kuyamba ndikunena kuti lowetsani zala zanu zamkombaphala mmakutu mwanu pamene mukupanga adhan. Lowetsani zala zanu zamkombaphala mmakutu mwanu pamene mukupanga adhan. Hadith. Sayyiduna Sa'd al-Qurazi radhiyallahu anhu akusimbatu kunena kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adamuuza Bilal radhiyallahu anhu kuti alowetse zala zake mmakutu mwake pamene ankapanga adhan ndipo adati izi zikuthandiza kuti uzikweza mawu ako kwambiri popanga adhan zimenezitu zikuthandiza kuti mawu ako adzikwera pa nthawi imene ukuchita adhan adzikwera kwambiri adziveka patali. Mfundo namba 10 tembenuzani nkhope yanu kumanja kutembenukira kumanja uku mukunena mawu oti hayya ala sala kaukwana kawili kenako tembenukirani kumanzele nkhope yokha osati ndi chidali chomwe iyayi uku mukunena mawu oti hayya ala lfala musatembenuze chidali pamene mukunena mawu oti hayya ala lfala kapena hayya ala lfala hayya ala salah kabina hayya ala falah. Hadith Sayyiduna Abu Juhayfa radhiyallahu anhu akufotokoza unena kuti tsiku linalake ndidabwera kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam nthawi imeneyi kuti tu ali ku Makka Mukarrama ndiponso pa nthawi imeneyi nkuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adali mutenti yofila yopangidwa kuchokera ku leather. Bilal radhiyallahu anhu adabwera kudzapanga adhan atafika pa mawu onena kuti hayya ala salah komanso hayya ala falah adatembenukira kumanja komanso kumanzere ndipo sadatembenuse chidali chake. Hadithina Sayyiduna Abu Juhayfa radhiyallahu anhu akufotokoza unena kuti ndidamuona Bilal radhiyallahu anhu akuita na adhan akupanga adhan ndipo ankatembenukira kumanja ndi kumanzere ponena mawu oti hayya ala salah komanso hayya ala lfalah ndiponso nthawi imeneyi kuti atalowetsaso zala zake mmakutu pochita adhanayi chenza kuti ankalowetsa zala mmakutu ndicho linga choti mawu azitha kukwera azitha kukafika patali azimvekera patali